linda lako. Minipo popote uendapo, kama we kunguru mimba wazako. Minipo popote uendapo, natamani kuambia jina lake. Nofia wasija kanibia, natamani kuwaonesha uzuri wake. Nofia wasija kanibia, baby natamani uweke ndani, kwa sababu nakupenda. Baby natamani twende nyumbani, ukamone baba na mama. Mina kupenda na 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 na. We odilia, mina kupenda na 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 na. Wewe odilia na jera la moyo sitopona, nisipokuona napatwa na homa. Baby I swear yani noma, nisipokuona napatwa na homa. Baby natamani uweke ndani, kwa sababu nakupenda. Baby natamani twende nyumbani, ukamone baba na mama. Mina kupenda na 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 na. We odilia, mina kupenda na 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 na. We odilia na na kupenda na kupenda. We odilia. Thank you.